dachimsafi.com.
Masimbu Road is in a house.
Boy.
Haya maisha nayo ish peke, when don't I choose? Ina upande wa pili chapa, winnie and lose. Ups and downs, nafanya kili na move. Fanya unachomini po siku, watu wataprove, yeah. Kila naipumua na yata kufa. Tunapita, dunia sio yetu, wetu na kena matuta. Ulimwengu wa unauruma na maskini. Kosa moja lenza fanya ukawa chini. Watu wengi wanaroza kwa nini? Waneza kunja hata palo napo wini. Ili ufanikiwe lazima upitie visanga. Propaganda, mjengaji ni Mungu, chajabu Mungu anapanga. Maisha visanga, bora upoteze ilizi kuliko kufiwa na mshanga. Mshini uko tomorrow, oh, oh, oh.
Tomorrow.
Tafta leo matokeo yako tomorrow.
Tomorrow.
Ushindi upo tomorrow, oh, oh, oh.
Tomorrow.
Tafta leo matokeo yako tomorrow.
Tomorrow.
Amka, umekucha. Maisha kujitoa, yeah. Ficha maumivu yako kwa wanaokutegemea, maana wewe ndo utawaokoa, yeah. Kata tamaa haimanishi kwa ndo option. Shukuru Mungu noma ungefanywa abortion. Maadui ndo marafiki, ongeza juhudi kwa kusali. Wanaweza fanya upende pombe huku mlango na ufunga kwa msumari. Ufanikiwe lazima upitie visanga. Propaganda, mjengaji ni Mungu, chajabu Mungu anapanga. Maisha visanga, bora upoteze ilizi kuliko kufiwa na mganga.
Ushindi upo tomorrow, oh, oh, oh. Tomorrow.
Tafta leo matokeo yako tomorrow.
Tomorrow.
Ushindi upo tomorrow, oh, oh, oh.
Tomorrow.
Tafta leo matokeo yako.